nimefika ye.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metro 19 na metro 22. Mushobora kandi kudusanga kuri internet ku rubuga rwacu hariho wa@radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi kandi mbaye kaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Nongere mbaye ikaze nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika, ikaze mu kiganiro kuri radio yanyu, n'ikiganiro muri sanga. Uyu munsi twabatumiriye umuryango Child Like Others mu Cyongereza, mu Kinyarwanda bisobanuye umwana nk'abandi. Ni umuryango ufite icyicaro i Lusaka muri Zambia, ufasha abana bagendana ubumuga, ugamije kubereka ko nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye. Reka rero ntabatindiye twakire umwe mu bashinze uwo muryango, akaba n'umuyobozi wawo, Jean-Pierre Ishimwe. Jean-Pierre, uraho neza, urakomeye?
Madame Eugenie.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika rero, nkaba mbanze no kugushimira uyu mwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nawe urumwe mu bakunzi b'iyi radio badukurikira umunsi ku wundi, tukaba tugashimira mwese. Waragize rero uti waragize uti nifuza nanjye ijambo ku Ijwi rya Amerika. Twararikwemereye nk'uko radio yanyu idaheza. Uyu munsi turakwakiriye. Ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye wifuza gusaba ijambo, Jean-Pierre? Uretse gatoya ariko unyihanganire, ufite amajwi arimo aragaruka aho ngaho, ntabwo nzi ikibazo gihari. Uri hafi ya radio? Oya, Ijwi riragaruka, wagira ngo ufite radio iruhande rwawe.
Ni mashini ya sakuza ariko ntigiye kure.
Oya, Ijwi
riragaruka.
Yego, riragaruka nanone. Washyize kuri speaker cyangwa?
Nashyize kuri speaker ngo numva.
Niyo mpamvu rero, niyo mpamvu birimo Ijwi ryanjye ririmo kugaruka. None ubwo.
Okay, nayivanyeho.
Urabasha gukurikira neza uyivanyeho? Yego, ubu ni amahoro rwose, bimeze neza. Nari mvuze nti uyu munsi turaganira n'umuryango Child Like Others, ni ijambo ry'Icyongereza ariko mu Kinyarwanda nyine bisobanuye umwana nk'abandi. Uwo muryango ufite icyicaro i Lusaka muri Zambia, ufasha abana bagendana ubumuga, ugamije kubereka ko nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye. Nkawe rero umunyamuryango kandi ukaba uri umwe mu bawushinze, ukaba unawuyoboye, Jean-Pierre Shimwe, wasabye ijambo ku Ijwi rya Amerika, nagira ngo nguhe umwanya utubwire icyatumye impamvu nyamukuru wifuje kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Okay, nagira ngo mbanze nkosore izina namuvuze Jean-Pierre Shimwe, ni Jean-Pierre Rukundo.
Rukundo, yego.
Ni Jean-Pierre Rukundo. No, rero icyatumye tugira icyo gitekerezo cyo kuza kuvugira kuri radio Ijwi rya Amerika kwagira ngo twagure ubuvugizi tugombera kugirira abana bacu bafite ubumuga kugira ngo no mu bihugu bindi birenze imbibi za Zambia tube twabasha kumenyekana. Urumva byaba ari byo.
Yemwe mwabasha kumenyekana, mumenyekanishe uwo muryango. Noneho utubwire, yego utubwire noneho muri make uwo muryango ni muryango ki?
Umuryango wacu ni umuryango w'abana bafite ubumuga. Umuryango w'abana bafite ubumuga nubwo harimo n'abandi bafite badafite ubumuga ariko bashinzwe n'abadafite ubumuga ugamije kuba wafasha abo bafite ubumuga kuko byari byagaragaye ko muri Zambia batarimo gufashwa neza, harimo ibintu byo gucumbagira cyane. Byari ibyo ngibyo, niyo mpamvu twashyize hamwe nk'Abanyarwanda baba hano gushinga uwo muryango wacu ubasha kuba ubungubu urimo urakora.
Muri make uravuga uti harimo washinzwe n'abafite ubumuga ariko abo bana mubahuriza hamwe, mubahuza abafite ubumuga n'abatabufite, niba mbyumva neza?
N'abatabufite kugira ngo babashe kwiyumva muri abo bandi mu mukigo, babashe kubona ko bose bashoboye kimwe nk'abo ngabo batabufite. Ariko cyane cyane igamije gufasha abafite ubumuga.
Yego. None mumaze igihe kingana iki mushinze?
Tumaze igihe cy'imyaka itatu tushinze, ariko ikintu cyatugoyeho gato ni ukubona ibyangombwa, kugira ngo tubone ibyangombwa neza byaradutsindiye, turabisaba turabisaba biradutsindiye, ariko baza kutwemerera bati nubwo muri abanyamahanga nimuwushinge ariko bagira ibyo badutegeka tugomba gukurikiza, birimo nk'uko hagomba kubamo abanyazambiya umubare uyu n'uyu, ibintu nk'ibyo ngibyo.
Aya ni amabwiriza asanzwe buri gihugu gifite, buri gihugu kiba gifite uko kibiteganya. None ubu mwakira abana bari mu kigero cy'imyaka ingahe?
Twakira abana bo mu kigero cyose uhereye umwana akivuka byagaragaye ko afite ubumuga, turababwira tuti okay mutegereze ageze imyaka ine cyangwa abanze yonke na nyina abanze yamufashe. Kwa rero nyuma yaho nibwo tubazana mu kigo, ubu ntituragira ubushobozi bwo kubatungiramo, ariko baza bataha ukurikije ubumuga bwa buri wese tukamufasha.
Ubu umuto kugeza ubu mwakiriye afite imyaka ingahe?
Umuto ubu dufite afite itandatu.
Yego, ubwo muraze mu kanya turakomeza, utubwira n'ibyo mubafasha, ko mubafasha n'ibyo mubakorera. Ariko ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika, batangiye kutwandikira no kwifuza gufata ijambo. Nagira ngo twakire Elias. Elias Espoir, ndayiragije, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Ndi Gitega mu Burundi.
Yego. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Hamwe n'igitekerezo kandi n'ikibazo. Ngiye kuciyumvira.
Yego.
Uri kuraba nk'aho ukuntu tuvanga umwana ngo ingamire nk'ubundi, ugiye kuraba nk'aho turi mu Burundi siko usanga bimeze. Kuko ntibyoza kuvuga yuko umwana baneko bimeze hantu n'ishuri bikusaje azafatwa cyo kimwe n'umwana wa shefu de kabida na perezida cyangwa n'ishwa ya jene kara yikorera umwana se nk'ubundi.
Wasobanura neza ukuntu aho batandukaniye, ukuntu umwana atari nk'undi?
Ariko navuga nti umwana banyarucari dufate nk'igicumbi.
Umwana wa Nyarucari ubwo ni umwana umeze gute? Umwana w'umukene cyangwa
w'umukene?
Yego.
Ugiye kuraba uwo mwana ntafite uburenganzira bumwe n'umwana wa shefu de kabine mu biro kwa perezida cyangwa kwa guverineri cyangwa kwa nde. Abo bana ntabwo gusanga bameze kumwe, byumvikana yuko umwana atari nk'uwundi. uko uko badagufatwa se kumwe niyo bageze mu mashuri bafatwa kumwe ntibizana mu mashuri amwe
aho birumvikana ko umwe abafite amashuri yenda y'abantu bishoboye cyangwa se bifite undi akajya mu mashuri yenda y'abakeneye cyangwa se asanzwe ariko mu byerekeranye nuko umwana yagombye gufatwa umwana yagombye gufatwa nkundi
ariko dara logique de cyo cyo biri
usanga ha hinduka icyakorwa iki
kandi
umva hakorwa iki kugira ngo abo bana bafatwe kimwe
kugira abana bafatwe kuri bisa ibintu byinshi kuko nk'ubu ugiye kuraba mbega uyu mwana navuze abanyarutari adoshobora kujya kwiga muri ekore de giserati se dosanga itinze bisa ibintu byinshi rero ni ingamba za leta ni ingamba za buri muntu wese
aha nini yego komeza igitekerezo cyawe
sabye
komeza igitekerezo cyawe
nagoma ntibandanya n'ikibazo rero ubundi kwite sinogitera kuko naho nobivuga ubundi ntibadakubikora umuntu apfa kuvuga ngo
vuga igitekerezo cyawe nta kibazo ibyo ari byo byose baracyumva
ikibazo uwo mutumire sinzi ko yatera kwigiye shyirahamwe bita ngo umwana nk'ubundi ugiye kuraba ndi mu Burundi ariko iryo shyirahamwe umenga ribaye irya mbere ndabyumvise rikorera amagana he abo bana rifata ni bande nabahe nabahe akabazo kanjye nako
urakoze cyane nuko utari wadukurikiye ubwo muri mu Burundi sinzi niba urimo kudukurikira kuri telefone ibyo ari byo byose twe twabivuze aho riri ni rusaka muri Zambia impamvu utarize mu Burundi nuko atariho rikorera reka muguhe akusobanurire ho gatoya icyo bashatse kuvuga bavuga umwana nk'abandi ntabwo ari mu bijyanye ni hanini nko mu burenganzira kurusha uko biri mu miterere y'imiryango tega amatwi guma ku murongo hanyuma agusobanurire
murakoze cyatumye tubyita umwana nk'abandi abafaransa nibo bajya bivuga neza cyangwa abongereza habayeho icyo bita discrimination mu bijyanye n'abana bafite ubumuga ugasanga ni umwana washyizwe ari kari y'abandi atashyizwe mbega ugasanga uhereye no ku babyeyi be afashwe nk'umwana uri aho ngaho icyara cyo bajya bavuga ngo ni umwana ngo ikimanuka sinzi bo niba ari uko twabyita ngo ni nk'amagini baba bafite n'ibiki sinabisobanura cyane ngo bigere kure
bakamuhisha
nicyo ngicyo twaje kubona umwana nk'abandi nawe arashoboye hari ibyo ashoboye natwe dushobora gukora kwitwa ngo turi bazima ndumva ari icyo ngicyo namubwira
yego urasobanukiwe Elias
ndonomeye
cyo tumari umwana nk'uwundi yego urakoze cyane kandi mukomeze kumererwa neza ngo igitega mu Burundi ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho duha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika bakaganira n'abatumirwa bacu ku ngingo zitandukanye nagira ngo nongere ngaruke ku mutumirwa wacu Jean-Pierre Rukundo abana mubigisha iki kugira ngo babashe gukorana n'abandi bumve ko nabo bashoboye
abana ukurikije imyuga yabo ukuntu ibiziyinga imeze nyine ubumuntu bwabo tubapartaja imyuga tubakaripartaja imyuga tukabasana ibite dukurikije ubumuga bwabo uko bungana hari nk'abana baba badashoboye kuba bafata intoki zabo nyine zaravutse zitameze neza hari n'abandi babashije gufata hari abafite ubumuga bwo kutumva ufite nyine imantari fizike n'abatabona rero tugenda dusa nk'aho twashyizemo ibice ubyumva mu hari bice byo kuba
banyabirumvika
yego ariko
nuko bashyira mu matsinda
inyoga akurikije ubumuga bwe
yego
hari nk'ububashije nko kuba yaboha agatebo hari ububashije kuba yakora udukarite postale na muri Zambia nta tuhaba hakozwe rwose usanga ari utuntu twiza dusanzwe kuba twiza mbega imyuga myinshi hari abasudira hari abadoda hari ababoha imyenda ibintu nk'ibyo ngigenze kugenda tubaparitajamo ukurikiye n'ubumuga bwabo
yego yereka twongere dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Kwizera Daniel. Daniel uranyumva?
Yego ndabumva cyane.
Wiriwe urahagana he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Kayonza mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Kanoko. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego ikibazo nagira ngo mbabaze. Ese bafata muri rusange cyangwa bafata abo bene wabo gusa cyangwa bafata n'abenegihugu bose ni muri rusange
niba ari icyo kibazo wari ufite reka nzi ubwo ngubwo muhe umwanya agusubize ariko uba ugumye hafi niba hari n'igitekerezo watanga nacyo gitange niba ntacyo bitwaye Jean Pierre wumvise ikibazo cya cya Kwizera
ntago yabavuze ubumuga ntago bavuze ati tugiye gufata abanyarwanda n'abarundi bari hano muri Zambia gusa ntago tuzafata abana b'abazambiya mu by'ukuri mvugishije ukuri nta n'umwana n'umwe w'umunyarwanda urimo kuko abantu bari hano mu bo twabashije guhura urumva abantu babagiye mu duce bari mu duce dutandukanye ariko mu by'ukuri nta mwana w'umunyarwanda dufite mu cyangwa w'umurundi aho dufite 100% n'abazambiyani yose rwose kuko wese azanwa n'umubyeyi we n'umwirondoro dusanga nta munyarwanda urimo rwose nta n'umurondo urimo
yego Dani hari icyo wifuza kongeraho
nagira ngo mbaze nanone gato ese uwo mwana babafasha kugeza kugiye kingana iki bagejeje ku ruhe rwego ese babafasha bakagarukiriza igihe kingana iki ese barakomeza bakabafasha kugeza bakuze cyangwa
ikibazo cyawe kirumvikana Jean Pierre mubafasha kugeza ryari umwana cyangwa se muteganya kuko ni ntago mumaze igihe kinini ariko muteganya gufasha umuntu kugeza ku ruhe rwego amaze kubimenya akajya hanze akajya kwirwanaho cyangwa yakomeza akagumamo akabera n'abandi urugero cyangwa akanabafasha mu bintu bitandukanye
murakoze cyane nubwo tutari twaba amacuwa ngo twakuze cyane niko nabivuga mbega ikigo kimaze imyaka myinshi kibayeho ariko uko tubiteganya buri mwana n'ubumuge kuko abo tuba tubona rwose atazapfa kumurekura ngo agende gutyo ariko umwana iyo ageze mu myaka runaka 24-20 umwuga duteganya ko azaba yamaze kumyaza yawumetirije akagura materiyeri urugero nk'iyo yaba ari nk'umuntu ukora sudire yaba ari nk'umuntu udoda abantu nk'abo ngabo duteganya kuzatubagurira materiyeri bakajya iwabo tukanabakorera n'amasuwisi tukaba tubakorera sivi tukabasura nyuma y'amezi runaka
urakoze cyane reka noneho twakire ku murongo wa telefone Mizero Ivan
ndabumva neza
wiri urahagana hehe
mbarebeye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Nyanza
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo hanyuma nje kubaza n'abatumirwa bafite ibibazo
wasubiramo ntabwo nkumvise neza
ndavuze ni hari igitekerezo
yego
ariko mfite n'ikibazo ndibubaza abo agatumirwa twaba turi kumwe.
Yego rwose ufite umwanya nta kibazo.
Murakoze. Igitekerezo ni uko kuba abana bose barenganira mu gihugu byasaba yuko buri mwana akorerwa kimwe n'iby'indi yakorerwa. Urugero nk'abana bo mu mujyi dusanga nk'uburezi bwabo butandukanye n'uburezi bw'abana bo mu cyaro. Ariko ugasanga abana babana n'ubumuga ntabwo babona ibibafasha kwiga cyangwa se no mu mikino gutanga ibitekerezo byabo nk'uko abatabana n'ubumuga babikora. Ubwo rero nkaba nasaba ababishinzwe abashinzwe abana yuko icyo kintu bazakigaho bakareba.
Abana uko babafata biratandukanye mu mujyi no mu cyaro, n'amikoro aratandukanye, n'ibikinisho bashobora kuba bafite biratandukanye. Urifuza ko abana bose bagira uburyo bafasha bungana?
Komeza. Hanyuma ikindi ikibazo, ubusanzwe ndi umwarimu, ndigisha mu mashuri ya hano mu Rwanda. Tujya tugira ikibazo cy'abana babana n'ubumuga baza ku ishuri ariko abarimu bakaba badashobora kubona uburyo babafasha bitewe n'ubwoko bw'ubumuga bafite, bigaterwa n'uko nta bikoresho abo bana baba bafite bibafasha kwiga cyangwa se n'abarimu babigisha batahawe amahugurwa. Aba nabaza umutumirwa, ese icyo kibazo mwarakibonye, hari n'uburyo muteganya kuba mwagikemuramo? Murakoze.
Urakoze cyane, ariko ube hafi ntuge kure, twongere tuganireho gatoya, numve niba hari indi nama cyangwa ikindi gitekerezo watanga. Jean Pierre, wumvise mize
kuri icyo kibazo cy'uwo mwigisha, uwo mwarimu?
Yego.
Namwumvishije yagiye ashatse kuvuga, ariko twebwe mfite igihe ubu nka nk'ishyirahamwe umwana nk'abandi, twebwe ntabwo turatangira kohereza abana bafite ubundi bumuga mu yandi mashuri. Mu yandi mashuri ntabwo twari twatangira koherezamo. Abo bana bari mu yandi mashuri ni abana batumva, n'abatumva gusa, kandi iyo tubakoresheje abarimu batubwira rwose ko biga bateforminga, bariga rwose bameze neza. N'iyo turebye amabirika yabo usanga ari ibintu bimeze neza pe. Abandi turimo turabasiva mu bigo, mu kigo cyacu twarangiye kubagabanya amasari de classe, niyo baba barimo aho ngaho mu kigo, nubwo nabo biga bataha ababyeyi babo bakaza bakabacyura.
Yego. Iva, iki kibazo ukomojeho nk'umwarimu, twigeze kugira ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'abana babana n'ubumuga, ndetse nibuka neza tuganira n'abafite ubumuga bw'uruhu, ukuntu bavugaga ko bafite ikibazo cyo kutabasha kubona nko ku kibaho, ibibazo by'abarimu batabasha kumenya uko babafata. Kugeza ubu hari cyaba cyaragiye gihinduka ku buryo mwavuga muti noneho abarimu bahawe amahugurwa, abana barafatwa muri ubu buryo binyuranije na mbere? Hari intambwe mubona bigenda bitera?
Murakoze. Wenda nahera ku rugero rwaho nkora. Nk'umwana ubana n'ubumuga bwo kutumva, umwana yabuze ubuvugizi ku buryo ntabwo navuga yuko yiga pe, araza yo kuza akicara mu ishuri, ariko kubera abarimu batabihuguriwe ujya ubona yuko umwana nta sina tanu, ku buryo nta cyizere cy'ejo hazaza kuko gishingiye ku burezi. Rero mu bigo byo mu cyaro icyo kibazo kiracyarimo, uretse ko buriya leta izagenda uko ibona ubushobozi bikemure, ko icyo kibazo kirimo kinakomeye rwose.
bivuze ko abana kugira ngo azabashe kubona ishuri yiga muri rijyanye n'ibibazo afite ari ikintu kigoranye.
Kiragoranye ntabwo twabafashe kugera.
Twizere ko buhoro buhoro bizagenda bibonerwa umuti. Urakoze cyane Ivan.
Murakoze, murakoze.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twakire noneho Daniel Nsabimana, uranyumva?
Ndakumva madame Jeannine.
Wiriwe neza, uri hehe?
Muraho neza. Mperereye Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe.
Yego.
Numvise itopic murimo kuvugaho. Umwana ni nkundi.
Umwana ni nkundi.
Ndagira ngo ngira na story gato mbaha katarambiranye. Nanjye ngira uburyo bwinshi mporamo n'abana mu buryo bwa buri munsi. Ariko mu by'ukuri ubona nko mu gihugu cyacu umwana ni nkundi koko. Ariko mu by'ukuri ubona ko akirimo imbogamizi. Nimba muri Zambia bo ari uburyo babikoramo burenze ubwina hasi sinzi, ariko twegura mu by'ukuri amashuri ni kuri bose, abafite ubumuga batabufite. Ariko mu by'ukuri iyo urebye amahirwe y'uburyo abantu bafite ubumuga bitaweho, ubona atari kimwe nyirizina nk'uko abazima bitabwaho. Mu by'ukuri usanga bo mu ishuri harimo abana bazi kuvuga, abatazi kuvuga, ariko imbogamizi ikaba iki? Ikaba umwarimu umuhugura. Abarimu babahugura bo mu by'ukuri nta mahugurwa babona y'uburyo aho bana nabo bakigishijwe nyine ngo bagendere kimwe n'abandi. Iyo niyo mbogamizi mboni ikomeye iriho. Ejo ni turajya mu tubarire abo ngabo. Mu by'ukuri hari gahunda yabiteganirijwe icyo gikorwa cyangwa nyine umwana nk'undi ni uko gusa? Uretse ko tubona ari n'ibigo by'amashuri byita ku bafite ubumuga, ariko mu by'ukuri ubona biri hakeye bigereranyije.
Yego, ikibazo nyamukuru ndibaza ko ari ayo mahugurwa y'abarimu, kuko ntago wasaba umwarimu kwigisha umwana utavuga kandi nawe ubwo atarize cyangwa se atazi gukoresha bwa buryo amayeri uburyo bw'abantu batumva.
Yego rwose, iyo niyo mbogamizi igihugu kuri
none uti ikibazo ugashaka kubaza niba muri Zambia bo bafite uburyo
hari uburyo baba barahandurinze icyo kibazo mu by'ukuri ugasanga bo ari icyo batunzeho ugereranyije.
Jean Pierre wansubiriza Daniel.
Ikibazo cye no kumenya niba dufite abandimu bari karishiye bajya kuri buri mwana ufite ubumuga.
Daniel, ikibazo ni kuri buri mwana cyangwa ku matsinda y'abana bafite ubumuga?
No, ku matsinda muri rusange bibegerwa bate mu by'ukuri ugereranije n'abadafite ubumuga.
Aha ngaha agarutse ko Jean Pierre agarutse kuri cya kindi wavugaga mbere ko mugenda mubashyira mu matsinda mukurikije ubumuga bafite. Ndibaza ko wakongera ukamusobanurira uburyo mubigenza kugira ngo mubafashe.
Okay. Ubundi dufite abarimu bari karisiye mu kuba badufasha kuba bakwitandisha umwana wese. Hari minisiteri ishinzwe ubuzima ifite ishuri iri karisiye, ifite abanyeshuri bari karisiye muri urwo rwego. Niyo mpamvu rero twebwe dutanga amatangazo cyangwa tukayisunga ikatugereka duha abarimu dukeneye umubare w'aba barimu aba n'aba bakaza bakadufasha kuba twabasha kugera, kuko ibi ni ibintu tutagomba gukora ohazari. Ugomba kuzanamo abarimu cyangwa se abashinzwe bahiziye kuba bakubasha kwijyanza kugufasha kugira ngo umwana abashe kuzamuka azamukanye n'ubwo bumuga bwe, arebe ukuntu yakwameliyora before the fee.
Muri make ubwo abana mushyira mu itsinda rimwe, aba bana niba bafite ubumuga bwo kutabona, bari badafite ubumuga bwo bafite ubumuga bwo kutumva, mukabona umwarimu ufite ubwo bumenyi muhawe na leta akaza akabigisha.
Akaza akabigisha. Uko bimeze.
Daniel, hari icyo wongeraho urasobanukiwe cyangwa hari igitekerezo ufite kindi cyo kumugezaho?
arakoze cyane ariko nayimbiza akabazo k'amatsiko. Eje ni urebye imiterere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubona ari imisozi mu by'ukuri. Ugereranije urabona ingo zimwe zituye zitegeranye. So ndagira ngo ambwire muri Zambia ubu umwana utuye mu misozi se habayo n'imisozi ndabyumva ariko umwana uri mu misozi agerwaho gute n'ayo mahirwe cyangwa uri ahantu hatari iryo shuri ese ari uburyo bateganirizwamo nabo?
Jean Pierre, abana mufata n'ababegereye cyangwa mugera n'ahantu mu misozi mu giturage hirya kure mukabiyegereza?
Nkaba dusa nkaho tutari twamara igihe kinini nta dufite abana batwegereye cyane ariko turateganya no kwagura amashami mu gihugu tukajya no mu bindi nka Zambia ni igihugu kinini niba narasomye neza kiba gikubye u Rwanda kigera nko kuri 20 ubwo rero murumva ntabwo ari ikintu cyo guhita dukora uyu munsi ariko tuzi gukorana n'abari mu bice byose byo muri Rusaka.
Nta kibazo, nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi muzashyira mu gere no muri ibyo bice bindi by'igihugu. Yego, Daniel, ubwo twakureka noneho ndumva waba ushize inyota.
Nta kibazo.
Okay, urakoze cyane.
Murakoze.
Radio rya Amerika i Washington DC mu kiyonje mu Kinyarwanda ku murongo wa telefone dufite na Serine Remera Levis Love Bebe. Uratwumva?
Yego, ndabumva jana kuja.
Yego. Wiriwe neza, urahagana hehe?
Wiriwe neza ni mu Rusaka ahantu ndikwa Cheston.
Hitwa ngo iki?
Rusaka Cheston.
Cheston.
Yeah.
Nuko ubwo rero tubwire noneho hari umuvandimwe wabazaga ati mu misozi muki ahantu se mwaba mugiye mubasha kugerayo kugira ngo mwegere na abaturage baho abana baho bafite bagendana ubumuga, ubwo nawe wagira icyo uvuga kuri muri kiganiro? Reka nguhe umwanya nawe ijambo ni ryawe, ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ubwo murakoze, nashaka mbaza ahubwo ko kiganiro na gisatiye hagati.
Yego,
nashaka mbaza ahubwo iryo shyirahamwe aho riri, aho rikorera, kuko nabyumvise nabisomye cyane, numva ko nubaze nanjye aho riherereye.
Yego,
nunze n'icyo bafasha, nunze n'abo bana ko bafasha Abazambia, nuko bafasha abanyamahanga, nuko bafasha ndatahura neza iyo shyirahamwe rikora. Nicyo kibazo nari mfite, nicyo nashaka kubaza.
Urakoze Jean Pierre, arahara
ko ari mu Rusaka nuko rikorera hose muri Zambia.
Yeah, asa nkaho icyo gice cya nyuma asa nkaho yaramaze kugisubiza, ariko reka muhe umwanya akubwire. Jean Pierre,
etwe dukorera bita kipatama proti ubwo arahita ahumva. Dukorera bita kipatama proti niho inyubako zacu ziri. Yashatse kudusura yazafata nimero yacu akadukontakta, ariko nyine twe twavuze ko nta disikiminasiyo irimo y'abantu abo ari bo bose tugomba kwakira. Nta disikiminasiyo, ni abana bose, ntavuga ngo ni umunyamahanga, uyu ni umuzambiya. Oya oya oya,
Siniremera, urabyumvise aho akorera, urumva hazi cyangwa ahuri n'ahagana kure ku buryo waba utazi aho avuze aho ariho?
Ndahumva nabwo ndashyikaho, ndahumva nosabaka nimero ye,
inomero ye kugira ngo uzabashe kubakontakta. Yego, Jean Pierre, inomero, hari inomero mufite se umuntu yababonaho cyangwa muracyiyubaka?
Ashobora kuba yankontakta kuri iyi ngiyi, nta kibazo.
Ku nomero yawe? Ubwo turayimuha, keretse niba wifuza kuyiha abandi, ariko ubwo turaza kuyimuha ikiganiro kirangiye.
Nta kibazo.
Siniremera rero turaza kuguha iyo telefoni ye, hanyuma ubwo uzamushake, hanyuma umenye n'ibyo bakorera abo bana bagendana ubumuga.
Okay,
murakoze nawe. twibutse abatwumva ko hari radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, aho turimo kuvuga ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, uburyo bafashwa n'umuryango ufite icyicaro muri Zambia i Lusaka, akaba ari umuryango wihaye intego yo gufasha abana bafite ubumuga kumera nk'abandi, kujya mu bandi, babereka ko nabo ubwabo bashoboye. Nagira ngo Jean Pierre, mu gihe tugitegereje abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika ku murongo, utubwire muri make ingorane murimo kubona muri kino gihe mu gufasha abana.
Ingorane turi guhura nazo muri iki gihe ni uko ntago dushoboye mwaye nyine kubona ukuntu twabagurira ibikinisho byabo, kubona ukuntu kuko turashaka ko baza bakanaba no mu kigo bakagura bakabamo. Ingorane nyinshi mbega zishingiye kuba twabasha kugira ibintu tubagurira no kusatisfeza amabezo yabo ayo ari yo yose. Nka depresoma yango baze akenshi yango ababyeyi batubwira bati uyu munsi twabuze amafaranga, muze mubazane, nta modoka tugira, nta mbega ni ibintu bijyanye na mwaye sinasiye.
Watubwiraga ko guverinoma cyangwa se leta ibafasha mu bijyanye n'abarimu, hari ubundi buryo ibafasha? Hari inkunga y'amafaranga ishyira muri uwo muryango se cyangwa muri icyo kigo kugira ngo mubashe kubonera ibi bikoresho abanyeshuri, nk'uko bivuga leta ibafasha mu bundi buhe buryo uretse ibyo byabarimo?
Inkunga y'amafaranga ya leta aba yanditse ko agomba kutugeraho, ariko biragenda bikaba mu mpapuro aho ngaho, ugasanga umwaka urashize undi uratashe, bigatuma twisunga nka za sevye sidire za dedi imishinga ya ma NGO aturuka hanze y'igihugu, niyo usanga twisunze mu turi tw'udutoje duke dukeya, ugasanga turapfa guhusanika iminsi irenga gutyo gutyo gakendanye.
Ubuse mwavuga ko mwabashije mugahe gatoya mumaze, icyo mwabashije mwakwishimira kugeza ubwo nubwo mu inzira ikiri ndende, ariko nk'icyo mwakwishimira ko mwabashije kugeraho ni nk'iki?
Icyo twakwishimira ubu ngubu, hari nk'abana baje atabasha nko gukambakamba, ni urugero kuba yakambakamba rwose, ugasanga mbega yari wa mwana wari aho ngaho ariko barakambakamba, araseka, arakureba akakumenya, kabona n'undi ntabwo yari azi wenda nko gufura imyenda, nayo burya ni imvuza, nayo ni intambwe ndende, ntabasha kuba yabasha gufata imyenda ye akayifurira. Ahandi ni nk'abo ngabo baba batumva, nabo urabona ko mu mashuri bari kubasha kuvuga ati banyandikira SMS nkayisoma, iyo SMS bayisoma gutya bagira gutya bagira gutya, n'utuntu nk'utwo ngutwo ka evolusiyo gake gakeya, abandi bo bakuru ntago nta hantu zari bagira cyane ngo tuve ngo uyu yabasha gukora n'urukweto, yabasha kudoda, mbega kuko tutarabona benshi cyane nyine bakuze, ntago twabasha kwivazariwa ngo tuve aba wenda twarabasohoye cyangwa ku muryango warenda kuba basohoka, n'utuntu nk'utwo duke duke.
Inzira iracyari ndende ariko bizashoboka. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire twagira Yezu Marcel wiriwe
neza,
uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe. Reka ndanze no gusuhuza umutumirwa wacu uyu munsi.
Yarakumva.
Ndashaka rero kumubaza ibibazo bibiri, ariko mbanza no kumushimira, kandi reka mbereze ku gitekerezo umuryango wabo bise umwana nk'abandi. Ibyo turemeranya kuko kumugara ingingo, kumugara bimwe mu bice by'umubiri ntibivuga yuko umuntu ntacyo amaze, ariko nkaba nanamusaba ko bajya bakora ubukangurambaga muri leta, kuko ubu ngubu nkatwe mu Rwanda kubera ko abamugaye barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ibibazo byabo bibasha kugera aho bigomba kugera mu buryo bworoshye kubera ko bahagarariwe. Hanyuma ndashaka kumubaza rero, ingengo y'imari bakoresha mu muryango wabo ivaheje? Ese buri mubyeyi bafashe umwana we haba hari amafaranga atanga cyangwa se nibwo bwabo bishimamira byose? Ubwo aradusobanurira kugira tumenye kapite yabo ayituruka. Ikindi cya kabiri, twumvise ko ari Umunyarwanda. Uwo muryango wabo ni uko yubaka no mu gihugu cyabo, akaba n'icyo gihugu cya Zambia akaba utarakwira hose, baba bafite gahunda yo kuzagura umuryango ukaba international, ukaba wagira ishami mu Rwanda, mu Burundi, Uganda n'ahandi hirya no hino, kuko abafite ubumuga ni benshi. Kuko mu minsi yashize abantu bihaye Imana, ababikira n'abafurere nibo wasangaga bitangiriye imiryango. Niyo urebye mu Rwanda usanga ahanini ibigo by'abihaye Imana aribo byakira abo bana, ariko kuba tubonye noneho n'abandi bantu batihereye Imana bateye ikirenge mu cy'abihaye Imana bakabakira, ni ibintu byiza cyane. None baba bafite gahunda yo kwagura imbibi umuryango ukazaguka ukagera hirya no hino mu bihugu. Ubwo ni ibyo bibazo biri nari mfite, kumenya kapito yabo aho bayikura, hanyuma no kumenya niba hari gahunda yo kuzagura umuryango ukaba mpuzamahanga. Murakoze.
Murakoze cyane Marcel, ubwo bahafi nawe agusubize. Jean Pierre, wumvise ibibazo bya Marcel?
Ikibazo cye kirumvikana cyane.
Yego.
Kugira iki gitekerezo cyo kwinjira muri byo gufasha bano bana ni bikomeye cyane, ni bikomeye cyane. Ariko igihe twagiraga igitekerezo twagize amahirwe kugenda tugira amakontakti menshi mu bantu imiryango nterankunga iva hanze, rwose niho twagiye tugira amahirwe kuba twavana amayege finansiyeri makeya duke ko kugira ngo tube twatangira cyangwa se tugeze nahanga tugeza. Wenda sinshate kuvuga kuri guverinoma ngo mbaye nifasheho gatoya, ariko ku bijyanye n'ababyeyi nagejejeho kwakuza kwa buri munsi azanye umwana ageze gute amusubizayo, usanga ibyo barabyizanira ntabwo tubatekera. Urumva ntabwo ibyo bintu bishobora kuwabibasha, ntabwo tukabigeze na rimwe na rimwe akagira abantu bo mu macheki mu Biriziya cyangwa amacheki y'inanga asanzwe kuri rusange akatuzanira muri Zounga akatuzanira iki. Amahirwe rero na muri Zambia entre parenthese ikintu gitubugari nicyo barya cyane inunga ubugari bwiza kibikuye. Rero bazanye imifuka itanu icumi usanga ibintu bigenze neza, bishakisha icyo bazabirisha. Wabishimye niyo ndyo yabo y'umwaka wose niko nabyita.
Yego, umubyeyi urebye nawe ababazwa byinshi iyo umuntu afite umwana ufite ubumuga, nabwo burya akoresha amafaranga menshi kugira ngo amurwaneho. Iyo yabagezeho namwe ubwo ni ukujya mukomeza mugashyiraho akanya kugira ngo mumugabanyirize amafaranga abagenda ni menshi. Ye, ntabwo numvise niba wasubije Marcel, niba mufite muteganya kugera ku rwego mpuzamahanga. Jean Pierre. Yado Jean Pierre.
Ariko nibyo bintu tugamije, turashaka kubanza tugafungura amashami nk'atatu cyangwa ane muri iki gihugu, nyuma yaho tukabona no kujya hanze tugahera muri bihugu bya Afurika y'Epfo byose, za Malawi, za Mozambique, ahantu naho tumwe na dukekeje kimwe kimwe, kandi ni ibintu bizashoboka byanze bikunze.
Yego. Ye, none Marcel wasobanukiwe, urumva hari ikindi gitekerezo cyangwa ikibazo ugifite mbere yuko twakira undi?
Namubaza ku bijyanye n'abantu baba bafite ubumuga bukomatanyije. Hari ubwo umuntu asanga atavuga, atumva, nyine ubumuga bukomatanyije bwose ni atusa nkaho abufite niba abo mu byo byiciro nabo bafite abarimu bo kubafasha, kuko hari inyandiko za Braille zigenerwa abatabona bafite ubumuga bwo kutabona, ariko izo nyandiko ziracyari nkeya ku isoko ngereranyije naha mu Rwanda, n'izi laptop zabo ziracyari nkeya. Sinzi niba bo izo nyandiko baba barazashyize bafite za nkana ku buryo zibahagije uyu munsi, ku buryo bavuga ko zibahagije.
Urakoze Jean Pierre. Hari ikibazo, icyo kibazo mukifatamo gute ku muntu ufite ubumuga bukomatanyije?
Umuntu ufite ubumuga bukomatanyije ni hahandi nyine nabwiye ba experts batubwira uko kubatwara nabo, kandi badufashije uko tubatwara tugomba kubatwara. Ngo urumva ariho bakaba ari akazi gakomeye cyane, byo bikaba ari akazi gakomeye cyane ku buryo nyine kubisobanura nyine hano ntabwo biba byoroshye, ariko nyine
yego. Urakoze rero Marcel. Reka noneho twakire ADPR Nyirafaranga, uratwumva?
Murakoze cyane. Nitwa ADPR Nyirafaranga ku rubuga rwa Facebook, ariko ubusanzwe nitwa Imana Fabrice.
Fabrice, yego.
Murakoze, mbanje kubaramutsa, mugire igitondo cyiza.
Yego nawe. Urahagana he?
Ndano mu Rwanda, Kigali, mu karere ka Gasabo. Mu by'ukuri nejejwe no mutumire mwadutumiriye, kandi ikiganiro cye nagikunze kandi nanagishimye. Gusa nababaye cyane kubera ko numvise ko aribwo bakizamuka bagifite imbogamizi, bigaragara neza ko ibikorwa byabo bitagenda neza nk'uko bikwiriye. Ese byibuze baba bakoresha ubukangurambaga kugira najya ngo umwibaze se baba bakora ubukangurambaga kugira ngo babashe kubona abaterankunga ku buryo ibyo cyangwa se ubwo bufasha babasha gukora kugira ngo babashe kugera kuri bose? Ese byibuze ikindi bamaze kwakira bafite abantu bangana iki mu bwitabire, abantu bitabira ayo masomo cyangwa abana n'ubumuga bitabira ayo masomo bangana iki, bageze ku rwego rwa kangahe ku ijana? Noneho ikindi nshaka kumubaza, ese ko tuzi ko aho muri Zambia hakunda kuba ibibazo by'umutekano muke, akenshi turabikurikira, ese biraborohera mu buryo babikoramo? Kaba noneho nkaba nagira ngo tuze n'uriya muntu wavuze ko ngaba abana n'ubumuga ngo we ngo batitabwaho, we nagira ngo mugire inama niba ari n'uwafite ko yagana ikigo cya Gatagara, kuko muri Gatagara bita kuri ibyo bibazo, hano muri Kigali naho barahari babitaho bakiga neza, ahubwo muri icyo gihugu cya Zambia niho tubona ko bakiri inyuma. Niba twamaze kumva neza, niba nabikurikiye, biragaragara neza ko amafaranga yo kugira ngo babashe cyangwa yo nakwita ngo nagahimbaza mukiri bagomba guha abo barimu batabasha kubona ibigi, ahubwo icyo bakwiye gukora nk'inama nifuza ko bakaba bakora ubukangurambaga ndetse bakabyumvisha na leta kugira ngo ibashe kubigiramo imbaraga. Nansubije ibibazo nabaje, nibwo ndibashe kuba bigusubiza ibindi mugihe ndibashe kubongera kumubaza ikindi kibazo mugihe naba numvise ntanyuzwe.
Hanyuma se Fabrice, uvuga wavuze ku bijyanye n'amashuri hari adahari mu gihugu, ni ntabwo nsobanukiwe neza, uramubwira uti Gatagara harahari, uwo nibuka n'uwavuze ko amikoro cyangwa se ubushobozi bw'abarimu kugira ngo abana bige ariho harimo akabazo? Ntabwo nsubushaka kuvuga
hari aho yavuze ko ngo umwana wo mu cyaro niba nakwitiye neza, kuko harimo abantu babana n'ubumuga bwo kutumva ndetse amasomo batabasha ngo ubuwe ngo abone ubuzima bwabo bukiri hasi cyane. Nibyo koko, ntabwo umuturage wese yagerwaho icyarimwe, ariko ibintu byose gahoro birakorwa, ariko mu Rwanda rwacu uyu munsi wanone dufite ruragerageza, kuko nk'uyu munsi cyangwa mu cyumweru cyashize habaye amarushanwa y'abana n'ubumuga hano muri kaminuza nkuru yaciye mu Rwanda, kandi rwose abana n'ubumuga barayitabiye ku bwinshi, kandi ukabona baranezerewe barishimye, twaranaganiraga ukabona ko bafite uburere buzima, ndetse babasha kujyaho kuri telefone bagasoma mbese bakandikirana abwo ikibazo mu burezi harimo ikibazo cy'uko abona afite ngo n'abarezi bita kwa bana harimo ikibazo cy'uko batafite amahugurwa ahagije cyo twasabaga nka Leta y'u Rwanda cyangwa se n'abo ngabo babishinzwe kugira ngo bajye bashaka abantu bafite ubumenyi cyangwa se banahugurwe yabana ngombwa kuko ntabwo wajya kwigisha umuntu utazi gukoresha amarenga nabyo biri mu bintu byabisize inyuma ireme ry'uburezi bw'abo babana n'ubumuga bwo kutumva.
Ndumva mubyemeranywaho n'ababanje ko baravuga mu cyaro ko uburyo butahari cyane kandi bakongeraho n'icyo kibazo cy'abarimu nyine baba batarahuguwe kugira ngo bafashe abo bana. Yereka mpumwanya
barahari ariko nubwo bahari baracyari bake kigero cy'uburezi cyabo batanga ubwo burezi baracyari hasi cyane kubera ko bose baba batumva izo ndimi biba bisaba kugira ngo bahugurirwe ariko kubera ubushomeri buba bwarateye kuri iki gihe ugasanga umuntu arwana no kugira ngo abone ka kazi kugira ngo arebe aho yaba ahagaze ariko ubumenyi bwo kwigisha bwo atabufite.
Yego. Reka Jean Pierre abanze agusubize ibibazo byawe. Jean Pierre wabyumvise ibyo Fabrice yavuze?
Ikibazo cya mbere cyane cyo gushaka ubukangurambaga. Ubukangurambaga biba biri muri ibyo tugomba gukora bya mbere ntabwo hari twabyishoboza rwose ariko turagerageza kubukora bamwe bakadusubiza abandi ntibaradusubiza ariko nari ibintu bigenda neza kuko iki kibari gikorwa umuntu wese ahita yumva kimukora ku mutima naho ikibazo cya kabiri cyari kijyanye na no kumenya
abantu mufite uko bangana ku ijanisha
umubare w'abantu inyango dufite abantu icyenda dufite abantu ijana n'icyenda dukurikirana yashatse kumenya niba abo bana bose ijana n'icyenda bazira rimwe wenda buri munsi cyangwa hari abagira gutya baka ntibaze kubera mu mwaye babuze ukuntu baza nibyo koko ibyo bintu ntibyabura niho hahandi hazaho kakabazo ufuti nanone ati ese uyu mwana ubundi amushyikiriza hari yazamara iki to naguma aho ngaho ugasanga ariho umwana umaze andi mezi abiri atatu ataje ubwo kontrole kitwereka ati tujya ahantu hakwiye gushakisha wa mwana tukagenda tukamenya tukabaza umubyeyi kuko tutakimuzana ugasanga nyine nawe uyu mwaro biramwise akabura ibyo adusobanurira ariko muri make ukabona ko wasubira inyuma urebye igihe wamuzanaga ukabona ni nka bya bindi bamusubijemo n'ubundi bamusubije muri ya situwasiyo yari arimo nuko bimeze byose ni ugukurikirana.
Ara kandi kabaza rero baje ku bijyanye n'umutekano muke niba hari icyo byaba biyenda bibabangamiraho mu bikorwa byanyu.
Ya umutekano muke umutekano muke abashatse kuvuga hari akantu wenda kajya kabinanga bagafata nk'abantu b'abanyamahanga badafite ibyangombwa kutagira ibyangombwa wenda mvuga ni nka kwa kundi bidafite wapupemi ugasanga kuko abakenshi bari hano bari mu mashopu bacuruza mu mashopu ibindi wenda iyo mvuze shopu ni nka bya bindi bita amabutika iwacu rero urumva biba bisaba ko ugira wapupemi ikaba ari ikintu gihenda cyane. Rero twe rero iyo twamaze gufunguza n'indi NGO bagira icyangombwa kitwemerera gukorera muri Zambia nta kintu wishisha nta kibazo na kimwe kirimo ntabwo bituba rero na gato.
Ubwo rero Fabrice ube wihanganye gato yambaze nakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika hanyuma ubwo niba hari ikibazo wari usigaranye nawe ukibaze. Reka tubanze twakire Cyril Muvunyi, uranyumva?
Ndabumva cyane. Mwamutse neza Jeanne?
Yego, namwe mwiriwe. Urahagana he?
Yego, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite ikibazo nkagira n'igitekerezo ariko mbere na mbere ndabanza gushima Jean Pierre nabo bafatanya muri icyo gikorwa. Mfite ibibazo mbanza kubaza, ndabanza mubaze ku buzima bwe bwite niba yubatse cyangwa ari umusore, mwongera nkabaza ese iki gitekerezo cyo gushinga niba n'umuryango seka mvuga umuryango ba bakigize babitekereje bate ese nk'umunyarwanda ari kuri muri Zambia niki ateganyiriza ku Rwanda kubera ko abo bafite ubumuga tekereza atari mu Rwanda cyase muri Afrika ni ku isi yose baba hari barimo arateganya yuko bazagaba amashami mu gihugu cya Zambia ariko no mu bindi bihugu nyine bakaba bagiramo numva no igihugu cy'u Rwanda ashobora kuba yagitekereza mu bihugu bishobora kuba bya ayo mashami ashobora kuba yagabwamo mbere ikindi ni izihe mbogamizi babona yari yakivuze ko ari icy'amikoro ariko se hari nko ku bijyanye n'abafite ubumuga bukomatanyije hari nk'umuntu rwose babitoroshye uba ntavuga nta ubumuga bwose bushoboka ndetse atanabyuka n'ahari kuko abo bantu baba bariho se nk'uwo muntu aramutsaje we bamufasha bate ikindi abafite ubumuga hari abantu batajya baba batari biyakira akaba afite amahane akaba ntiyikunda bakora iki kugira ngo abashe kuba yakwibonamo nk'umuntu nibyo koko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'undi ariko hari igihe rwose ubwe aba atari yiyakira ndetse hakabaho n'abantu b'abacantege umuntu akaba yaza akaba yabaca intege ba Jean Pierre ati ibintu murimo ni ibiki akaba yabifata ukundi kuntu ese abo bacantege bo babakira gute ese abo bantu bajya bahura nabo byari ibyibazo nari mfite
ikibazo cya mbere cyakora ndibaza nanjye ubwanjye nibajije impamvu uke mubaje urashaka kumenya rero umusore bateri kugira ngo murangire cyangwa
oya no kugira ngo menye umuntu w'umusore wagize umutima cyangwa se niba yubatse urugo rwe arwita hati kuko urumva ni ibintu biba bitoroshye kuko ni ubutumwa butoroshye ntabwo ari ubutumwa umuntu wari wese ashobora kuba yahita yihutira kuba yakora
yego birumvikana kari agaciyemo reka ubwo muhe umwanya gusubize ku bibazo byawe urakoze cyane
murakoze namwe
Jean Pierre Jean Pierre telefone ye ibaye icitse sinzi niba Cyril uracyahari Jean Pierre aragiye telefone yiracitse reka turebe ko twamuzana gasubiza ibyo bibazo bya Cyril hanyuma ndibaza twari dufite ku murongo twari tugifite Fabrice uracyahari
ndahari rwose
sinzi niba wari ukifite igitekerezo wifuzaga gutanga nubwo umutumirwa wacu telefone yivuyeho ariko wagira icyo uvuga niba hari ikindi bashaka kongeraho
icyo nifuzaga ku bwanjye nifuzaga ko niwo n'uwo mushinga cyangwa uwo muryango we yatangije no mu Rwanda yakabayaza akawongera mu bikorwa bikorerwa mu gihugu dore ko no mu Rwanda dufite ibikorwa kandi umuntu akora ku mugaragaro kandi dufite natwe abana n'ubumuga kandi bakiri benshi kandi amaso cyangwa amashuri bakaba bakiri makeya
yego
nifuzaga ko baza na hano mu Rwanda bakabitangiza ndetse tuzi neza ko niba Zambia bahita n'abafasha nk'uko bikwiye mu Rwanda u Rwanda rwacu rwo rurakora kandi rukorera ku mugara kandi abantu bose bazi imikorere y'igihugu cyacu nzi neza ko bazafashwa abantu benshi bakeneye guhabwa ubwo bumenyi
yego
kandi bakiri hasi cyane
yego
reka ntabwo mu cyaro twaje kuvuga
yego reka muhe
yaba ari byiza cyane muri bimwe by'uburezi yaba byongere kurezwa rusanzwe mu gihugu
urakoze cyane
none kuba amasomo ahabwa abana n'umbwa gukutumba aracyari hasi cyane kuko yego byo birazamuka ariko ugasanga ababasha gutanga ayo masomo bakiri bakeya cyane ndetse n'abajya mu mashuri bakiri bakeya nk'uko bikwiriye
yereka nkushimire cyane Fabrice umutumirwa arabonetse ariko amasogonda yarangiye nagira ngo mushimire rwose Jean Pierre Rukundo ntabwo tubonye akanya ko kugira ngo wasubize ibibazo yarabajijwe nyuma ariko ibyinshi yari yabishubije n'ubundi kandi umushinga wabo barifuza kugeza hose niba aricyo nabivugaho kandi nkibaza ko mu Rwanda ngo ijya gutera uburezi ubujya gutera uburezi arabwibanza ntago yakwibagirwa mu Rwanda igihugu cye. Ndibaza rero ko mwanyuzwe n'ikiganiro twabagejejeho, ngashimira ku buhanga bw'ibyuma Peter na Nadia Taha. Eugenie Mukankuse kuri mikro, mwese mukomeze kugira ibihe byiza.